Ayo yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi nyama 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 nyama. Ayo yo yo.
Touch 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 touch.
Udhaifu wangu ke 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 ke. Unaleta che 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 che. Manivalia laini, baby chonda yo my. Kamoyo kangu koko koko. Unaleta. Vali ya kimini, baby chonda yomagini. Mweza kondosha kufanya kanyaka.
Nyaka nyaka.
Sili shaloa mafuta chapacha. Aya, wembele minyuma kama bata bata.
Bata bata.
Sili shaloa mafuta chapacha. Tisa, kusura kati tisa. Kazuri kamwendo kati tisa. Minyama inani mauna penda.
Mafuta nshaipaka, ilivyo nona inawaka sawaka. Ni ya kuchoma,
ya kuko ya bata. Mana mbuzi kagoma na kamba kaikata.
Nakitaka na mavumba tapata.
Sala
mjengia na nyumba tapata. Nisijari yawe mkumba matasa. Chumba nshampata, kayumba umewaka. Akitembea kama takikanyak. Akiungia kama ndonariak. Akinipea ukonko na magak. Ile minyama ndena ni marizak. Na kutoka jumpaka chini,
amesima.
Na honga tatake nini,
siombe aki.
Oh, napendaga mi nyama 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 nyama. Ah, mi nyama nyama nyama. Ah, mi nyama nyama nyama. Ni penya ma kwa nyama.
Nyama 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 nyama.
Ah,
mi nyama nyama nyama.
Ah,
mi nyama nyama nyama.
Oh, nyama kwa nyama.
Five now.